Yeah.
Malu.
It ain't over to suffer, baby.
Bad man.
Usione tattoo, nimeficha makovu. Mtani nisha pige dilimbovu kwa migu. Toka maisha mabovu, nikona tanga tanga sina jobu, yeah. Usione nipoki miami ni mtu mbaya. Tanabia nini maisha haya, hey. Usini judge, vita vingi mepitia siyamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati nina sakadona.
Again. Look, watoto sita wana baby mamas. Alafu watoto wote low key, no drama. Nataka unipa mtoto saba fanya kuinama. Unipe sarakasi nyingi kama baby drama. Mimi daa kubwa kweli soko. Mini levels international, simpimie loko. Sina team kama team, basi miki moko. Nilichofanya kuipa nguvu tu gang ya korosho. Na sijawahi kuwa tajiri, so siwezi hata kufilisika. Ukishindana na maskini babo taibika. Na wa watoto Gen Z, wameumbika. Kauli yao mbiu, weka pesa kwanza mani. So cashews, everything around me. Cream with the money, yeah. Dollar dollar bills, yo. Sinona tight face, ain't funny. Na ukintaka kwa stage, weka 10 million.
Usini jaji, vita vingi mepitia siyamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati nina sakadona. Mi usini jaji, usini jaji, usini jaji.
Kwa tika Josie,
usini jaji, yeah. Mi usini jaji,
Malu,
usini jaji,
say.
Sini judge,
sini judge. Je, wako Dubai na pay visit, wa unu wana pay visa. Tafta pesa wanu nyamu kwa munu na stay visa. Si zingatia lichotoa, zingatia na choingiza. Yani mtoto fani trigger ni utasema zailisa. Mgini nisha you a fake relation. Kwangwa zinatija soti deti demu mkala mbea miliki ata nida. Minajua na chofanya vositaji nisifiwe. Kwa tukigoma ujiji sabuni nijiwe lego. Nasichezi homo ni kutunzwa. Bali na chofanya ni utamaduni kutunza. Squeezy situmiki ni kondani na jitunza. Na uopepo suabari lo tukomwaza kwa tunza. Na mtabadili kambia mana bongwa mnachagua. Tamcheza piche za uche na tafta pesa za nguo. Yan mishemishe kikwete watu wanacheza segere. Na ukicheti uko mtani wono kumbupu njege.
Usini judge, vita vingi mepitia siyamini kama nimepona, yeah. Maumivu kibao, nimeumia wakati nina sakadona. Mi usini judge, usini judge, usini judge, usini judge.